the ambassador, baby.
Oh, fresh out from nigerianlink.com.
User one on the page.
Yangwani kelele hatuna nyingi, tunataka magoli na ushindi. Tulete makombe jangwani yanga, jangwani yanga. Tunataka ushindi jangwani yanga, jangwani yanga. Nasikia kelele uko vimeumana, wananchi wapinzani wapo tayari uko vimeumana.
Kushinda ruksa, tunaungana.
Bila linapigwa zinasema nyasi. Zuka ukipanda ruka sarakasi. Uliza vuvuzela mbaka seme basi. Wamekuwa ukipanda ruka sarakasi. Uliza vuvuzela mbaka seme basi. Wamekuwa
the beat.